Manibulise bomuntu zabam emakhaya kwezindawo niphulaphleni kuzo ngalentsasa. Lithuba kaloku lokufumana ibali apho sifikelela khona kwiindawo ezininzi sihlangane bantwana bam nembuso ezahlukeneyo. Muntuza, busazi ukuba abantwana abaninzi abahle kweli hlabathi lethu lihle abanawo amakhaya. Kodwa ke abantwana bona ayithethi ukuba basoze bayifumane impumelelo. Namhlanje ke bantwana bam sakufunda ngokuba omnye wabahlobo bethu wayifumana njani impumelelo ngentliziyo yakhe elungileyo. Sibulekeni indlebe ke apho kwezindawo niphulaphuleni kuzo nali ibali lisithi isitya segolide. Kudala ke bomuntu zabam kukho ikwekwana eyayingenalo usapho. Abantu ke bakufuphi kuyo edolophini babembiza ngokuba ngumlahleki igama lakhe. Ikokana ke le ayizange likhathele lo gama ababinike lona, kuba kaloku yayiqinisekile ngokuba ngenye imini iza kuba naye indlu kunye nosapho lwayo. Rhoqo ke bantwana bam ngosuku umlahleki wayisiya edamini eyokubambisa intlanzi. Kwathi ke ngenye imini ehleli iyure ecinga ukubambisa intlanzi. Kodwa ke ngamanye amaxesha wayengabambisi kwanto. Kwakusithi ke ukuze atye, akhangele amaqunube nezinye iziqhamo. Xa engakhange afumane nto, wayelala elambile. Ngenye imini ke enethemba lokuba uza kubambisa iintlanzi, wabona kukho oomama abanintsi abahlamba impahla, bejonge kanye kuloo ndawo ayihleli kuyo. Oh, khanijongeni la kwekwana, yatsho enye loo makhosikazi. Oh, sizana lo mntwana, alubhitye, ingathi le ntonga luyiphethe esandleni. Wasondela ke umlahleki wahlala ecaleni kwakhe. Oh, ukhangeleka ulambile, watsho omnye wala makhosikazi. Yitya mntwana wam, nasi sitya somphokoqo. Umlahleki ke wavuyela ukutya umphokoqo bantwana bam. Inkosi mama ndiyabulela, watsho umlahleki. Yayisithi rhoqo ke le nkosikazi xa ise emlanjeni ukuhlamba impahla, ukuba imbonile elapho yayimnika isitya somphokoqo umlahleki. Ndiyabulela kakhulu mama, watsho umlahleki. Ngenye imini ndakulifumana icebo lokuhlawulela ukulunga kwakho. Yafika ke bantwana bam imini apho umlahleki wakhula wamdala ngokwaneleyo kwaye kumele azifunele yakhe indlu ukwenzela ukubana kaloku abe nosapho lwakhe. Lafika ke ixesha lokuba ahambe, kodwa umntu wokuqala wacinga ngaye yinkosikazi kaloku eyayimpha ukutya emlanjeni. Wathi kuyo, ndihamba ngoku, ndifuna ukuzimela, ndikhulile, kodwa ndiyakuthembisa, ndakuhlawula ngenye imini ngenxa yokulunga kwakho mama, watsho umlahleki. Oh bantwana bam, umlahleki waqokela okuncinci wayenakho wakufaka kwibhegi yakhe. Wathatha ke bantwana bam nomkhondo wayezenzele wona waze ke wahamba ngaloo ndlela inde. Yamthatha ke yamsa kumahlathi aseAfrika. Wathatha ke inyanga ehamba encokola ethetha yedwa ekhangela indawo angayibiza ngokuba likhaya. Wahamba ke ezo nyanga kwade kwafika imina wathi wacinga ngayo ukuba akanakuze aphinde ayifumane indawo. Wayelambile, ediniwe. Kulapho ke wabona khona amadoda amaninzi ehleli emthunzini phantsi komthi. Uncumo wabanalo bantwana bam. Ambulisa ke loo madoda enobuhlobo. Amisa. Hima, ungubani igama lakho wena? Abuza amadoda.
Andilazi igama lam.
Waphendula ke watsho umlahleki. Abantu bandibisa ngokuba ndingumlahleki. Yiza apha. Yiza. Bambiza ke bantwana bam bathi mabahambe naye baye naye kwidolophu bahlala kuyo. Bonakala ufuna ukutya okulungileyo nendawo yokuphumla, yatsho enyela madoda. Umlahleki ke wahamba nabo kwaye wonke umntu kuloo dolophu wamamkela. Ekugqibeleni ke wazazi ukuba anganalo ikhaya kunye nabahlobo. Oh bantwana bam, wasebenza nzima. Wanceda wonke umntu ofuna uncedo apho. Wayelungile ngalo lonke ixesha, soloko enamazwi amnandi okuthetha. Wonke ke umntu kuloo dolophu wayemthanda kakhulu, kuquka ke nenkosi yalapho yayingenabo unyana. Yethi ke bantwana bam, yakusweleka inkosi ebudaleni leyo, wonke umntu walapho kuloo dolophu wacenga umlahle ukuba kaloku abe yinkosi. Kwabakho ke isidlo esikhulu apho edolophini. Wonke umntu walapho bantwana bam wayinika inkosi yabo igama elitsha, igama elimnandi. Yayingumasibulele igama lakhe elitsha walifumanayo. Into yokuqala ke yenziwa inkosi Masibulele, wathumela amadoda apho wayesuka khona. Athi ke akubuyela amadoda eza nexhegokazi. Lalisoyika ixhegokazi lincancisela ngexesha limi phambi kwenkosi. Yaphakama ke inkosi yasondela kwelo xhegokazi. Yaguqa phambi kwalo ke inkosi Masibulele iphethe isitya yasinika elo xhegokazi. Lasithatha ke isitya ixhegokazi yothuka lasibona sizele igolide lajonga phezulu kuye Masibulele. Mlahleki, oh Mlahleki, nguwe lo? Lasebeza latsho ixhegokazi. Ewe ndim, yatsho inkosi bantwana bam. Khumbula, ndandikuthembisile ukuba ndakubuya ndizokuhlawula. Wonke umntu kumele asikhumbule isithembiso, kwaye ke wonke umntu kumele abe nobubele xa umntu emenzele ubulungisa. Wathi ke uMasibulele, ngoku ke lifikile ithuba lokuba nam ndikwenzele ukuhle. Igama lam ngoku nguMasibulele. Yindlela endikubulela ngayo le. Ixhegokazi ke bantwana bam zange likholelwe, lashiyeka limangalisiwe kodwa linovuyo ngaphakathi kukufumana isipho esihle kangaka segolide. Apho ke ibali lethu lanamhlanje. Benisazi ukuba ukufunda nokubalisela amabali abantwana bakho ekhayeni kubancede kubeni bafunde ngcono esikolweni. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye abantwana bakho bona bazifundele, ndwendela ku-www.naliibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo. Uya kufumanela ke amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla, kwaye ke uya kufumana ingcebiso ngokufunda ukuze ukwazi ukwabelana nabantwana bakho ngamabali ukukhulisa ke nophuhlisa izakhono zabo. Story Power, wazise ekhaya amandla ebali. Khumbula ke ukundwendela ku-www.naliibali.mobi. Uyasifumana ngoku nakuFacebook nakuMixit. Nali Ibali, khangela kaloku xabangelo kwenali ibali. Khangela kaloku xabangelo kwenali ibali olunamabali amnandi kula maphepha alandelayo. KwaZulu Natal kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, kanti ke eGauteng kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, eFree State kuSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu, kanti ke eNtshona Kapa kuSunday Time Express ngesiXhosa nangesiNgesi. Apha ke eMpuma Koloni kwiDaily Dispatch ngoLwezibini nakwiHerald ngoLwezine ngesiNgesi nangesiXhosa. Nisale kamnandi bantwana bamakhaya, ndinithanda nonke bomuntuza.